CK Music Promoter.
Yeah, yeah. Let's get it one more time.
You Bongo Chan.
You know what it is when the air is.
Yeah, 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 yeah.
Crazy. Spark Salem.
One bomb.
The rest of four times.
You ready?
Yeah.
Tulibapatala soto wabafia mkuta mpura Efa aireta kwa wa mkuta mpura Nechilundu chove fobo kukupa mpura Chava pona boko maa apani pampura Tulo tuwadi lopuesha soku kwenzi kulalula Kano kila butiche ngari shoro wapala lulia Tafiba buino, njo mfalaka Nakula wokushima futi no kuburaka
Nine bukai na iwe ni wabukai Nomba, nish wala kwa tila mano ya busnich Ato bupuba nishitobe na mkese mkandu Alike na fikole
la kwa Tuila seka nefipato
Ari mbifu sheshi na mambala Alambisha monga makwewo palibala Ati ndifu makwewo na haba paseo seo Ufuma kuisa na mapaseo kachero chero Ifoni na kibari shonga turi bakari Mwingi topita paku titube pano turi Fika ntifiti peto kutujoina Natukule wata ikanga kaponia
Nine bukai na iwe ni wabukai Nomba nish wala kwa tila mano ya busnich Ato bupuba nish tobe na mkese mkandu alike na fikole
la kwa Tuila seka na ifipato
Big up bossy dopa kupatara Asangwa nefkari noti shingwarara Dr. Jack Shash toro bet power Tatinda beko bagaya wakaya
Ea te amwe fum
Ena ziki, uwe desa
Bambo, female promoter Simoto kasama yoyo
Ele boss gift King Nation, J-Vibes
Ele kaosha
Ey, aleti kama wali natikari bafe jazzy Ela gachu palmas, kesi lego jazzy Bro, washmapa ela niko dreamers
Saifa Junior, Vasniko,
Baira! CK Music Promos.com